Ushemuli lady, natuomba kwa strong lady.
Blackboard boys,
muti mute papa. Ishiwe pali chita lukako, mfayawa yangu shanota wata lukako. Deva pila kukatezi.
Mr. B on the beat production, boy.
Ndakafio mushinge mpotoko fast off. Bafio waka wana mujuni cheat off. Ukesho kengisho kasanga fiati.
After why vomja palasti why nash.
Agiri bati furu ifivyongo. No if she digiti bati ndebo vongo. Gana uchapo nishi ni burongo.
After why vomja palasti why nash.
Kumama shachikata eko mpakwila. Umuntu luvo ne echo nsaswila. Echo apondo kela na mkwejeni.
After why vomja palasti why nash.
Saidu kati ndefo da dedo. Kati davishi ndeko da dedo. Kubonji ngavweda kachedo.
After why vomja palasti why nash.
Ifia kuseka na pashiri njo mginjo. Wako sidia sipawa ibe mojo. Wikatanga sapaka mwanavana jo.
After why vomja palasti why nash.
Kaskuru bakutane ya kupulida. Solution no to kurida. Patufido kuba fudida.
After why vomja palasti why nash.
Mutale musu matabaya morandom. Isafye pambali maxi yo kondom. Nga wafilo kubomfyo kasanga fiati.
After why vomja palasti why nash.
Bakateka kabunga varunda. Akabuwa dina kena kateka. Solution kuya baromba.
After why vomja palasti why nash.
Wanga taveshi baba kumbo mutenge. Inu malupiri boko muchitenge. Moko tavale manga ime chitenge.
After why vomja palasti why nash.
Tatu mixa tubutu kana dry. Ama pint kutu wafatai. Pick up 5 tushtaka bobo.
After why vomja palasti why nash.
Fino tulonga kalibanzi. Kabongo selo kuchikwanzi. Uchenje lechilia wapuisha.
After why vomja palasti why nash.
Bana mayo njinja ngengubo. Naponi nchia dintumbi kenzubo. Zero nansolo maido ni mepo.
After why vomja palasti why nash.
Kale tuwa muishiva ni muka mfuilwa. Afayo kuipaya naba ifuila. Oka steady penti nimbi walipitako.
After why vomja palasti why nash.
Kantodombo kufika na kuchambori. Shadi nji shiba shonse venjiri. Mwe special mutumba ngembo shiri.
After why vomja palasti why nash.
Sodoma na Gomora kale ya abuela. Watu wumbile alimu kubuela. Kapitu wa kupelenga walipuisha.
After why vomja palasti why nash.
Tekubondi tudada mufidimba. Tekubondi shipida mufidimba. Dinefu kondi mada mushidimba.
After why vomja palasti why nash.
Havana mula kwa tanombo kukana. Amano ya kukite mwabaku mkana. Mule tina kuna leba bakashiana.
After why vomja palasti why nash.
Pela maiki tumone nga pembwa. Ama vazi fiani femuka tendwa. Nga distoro ni muka ntemba.
After why
Mr. B on the deck.
Blackboard boys, I'm strong. All on the denzo day.
Utah's K,
J Apex,
Gifts, Budos,
Managers K,
Commander Boko Alam,
Kabondega Nyengoki, Man Gift, Paboda,
Mr. B,
Team Tech Papa,
Mr. B on the beat production, boy.